ZLatestMusic.com.
Ryu Jason, Jedola. From Z the promoter, Nintepa Mwalikwata. Manager's dealer, Pebeng Shamostat. Go on for the Zaika, killing the beauty. The beauty. Feel the wish of any Zanax music. Young Booga.
Tata Wambe Shamwaka Puta. Na fueva natwa kulai. Tupepe Kenjito. Esokolo. Muma hofi shikulendai. Doku twala maha purigations. Batitia dikosa. Batukosa kuwaya. Mweva move ne kwambo kukonde. Ati ushina nina. Wasa mbidi shavana. Ati niveta mule tofa. Shemo faya twa chula. Faya twa sapula.
Sapula
Hero mkese twafa. Ala twafeni. Kata wambesha mwaka puta. Nangu tulefa ye njito. Kipanga kwa tita matu ishiva. Ala twafeni. Kata wambesha mwaka puta. Nangu tulefa ye njito. Kipanga kwa tita matu ishiva. Ala twafeni. Kata wambesha mwaka puta.
Tabane mwadi twisa dide nshida. Jekpa kuingina kano dipide mpia. Nishine focho to the fire ni mpia. We are one people chatu psanya ninshi. Maba fiash face bakudida mono mpako kota. Tuade mbapu dikesen mwafilo poka. Pras no kutseka tufale fia bosoka. Brother sister maskuru badideka. Kwadiba puati febeni wa mono tuda kota majob. Wapushwe school wingi dati yomu song. Tule kwa tajipu roma paku kusefi sauce. Tumedele ninkumbu nefwe tukachuduke mikongo. Today's true when you're the future readers. We want support from you so give us. We rock to you kuli mweba kundas. Gatwa lila bane help us. Ushe nishi inga lenga mwise mwafwe pasa pai. Mwasa bantu benu aba shikaru kutadi. Mufayo kwa fo mtu nga fika ku graveyard. Bane support you for everybody. Yeah, we need to get the support, you know.
Ala twa feni, kata wambesha mwaka puta. Nangu tulefa ye njito, kipanga kwa tita matu ishiva. Ala twa feni, kata wambesha mwaka puta. Nangu tulefa ye njito, kipanga kwa tita matu ishiva. Ala twa feni, kata wambesha mwaka puta. Nangu tulefa ye njito.
Joske the promoter, Reaper DJ, Young Warlock.
ZLatestMusic.com.